want your money, my garasa. Bro, I want your money, my garasa. Minika, you are my master. Oh, Minika, you are my master. Wasana tuli wasanda, kumbe viraza. I want your money, my garasa. Minika, you are my master. Kumbe matasa. I want your money, my garasa.
Niko na wanangu tumechill skani. Tunakula koko wengine majani. Tunakula bata we just having funny. Bele yetu wakaja majama flani. Wameshika marungu wengine magani. Wamekunja masura kama mashetani. Wamekuja kishari na siki ya mani. Wakatangaza chafare pale yani. Walizani sivilaza, tukalianza. Na wenyewe wakasanda. Walijio na mafaza, wao mamasa. Kumbe jamani magarasa.
Awa jamani magarasa. Bro, awa jamani magarasa. Minika jiwa mamasta. Oh, Minika jiwa mamasta. Wasana tuli wasanda, kumbe viraza. Awa jamani magarasa. Minika jiwa mamasta, kumbe matasa. Awa jamani magarasa. Walituona sipi bonde. Kumbe si wenyewe tumeshindikana. Leo so kinyonge. Wamelianzisha tutamalizana. Oya maze. Awa lazima wabwe. Lazima kielewe. Moto umewasha che. Panga juu ya panga, ngumi juu ya ngumi. Mixa teke leo niki hama kimenuka. Maseke seke wamelicho koza tunachinja. Tazani jete hali siyo shwali. Yani hali ni tete tete. Awa jamani magarasa. Bro, awa jamani magarasa. Minika jiwa mamasta. Oh, Minika jiwa mamasta. Kwa sana tuli wasanda, kumbe viraza. Awa jamani magarasa. Minika jiwa mamasta, kumbe matasa. Awa jamani magarasa. Awa jamani magarasa. Bro, awa jamani magarasa. Minika jiwa mamasta. Oh, Minika jiwa mamasta. Kwa sana tuli wasanda, kumbe viraza. Awa jamani magarasa. Minika jiwa mamasta. Kumbe matasa. Awa jamani magarasa. Oya maze. Awa lazima wabwe. Lazima kielewe. Moto umewasha che. Nasema oya maze. Awa lazima wabwe. Lazima kielewe. Moto umewasha che.
Awa jamani magarasa.
Huu ni mdundo.